don't wanna let you go. Penzi lako ni zito mwenzako, siwezi la nikabako. Yeah. Nipe mo. Ushenivisha kitanze sitoki kwingine minasema no. Yeah. Makelele yao sisiki, wanna talk mbovu wana kamati. Wengi ya wapeni tuji nafasi, wanadaga unipe kofu tuwachane nao. Staki fever, baby no fever, baby fever, ooh. You are my number one, sukia basi we chumbani. Baby bend over, you are my number one, sukia basi we chumbani. Baby bend over. Hatari, ukisema unibwage binu chali. Tafadhali, sichabela koku umwendo mbali. We jimedali, nisha kufisha cheo askari. Nipe asali, forever you my baby. Mtoto kifuwa ni chuchu dede, nikikuona napata mawenge. Tena ulivyo kisu kiwembe. Nimekuweka top you mlaide, umenona sitaji mnene. Sema unapotaka situende. You are my number one, sukia basi we chumbani. Baby bend over. You are my number one, sukia basi we chumbani. Baby bend over. Baby, bend over.